Ngikubingelele, thokoze kakhulu ngikwamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibona lo BT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Njengakho konke, ubuKristu bungagcina buphenduka ibhizinisi eligaya imali ngokunamandla. Cabanga ngoba ukunotha kwamanye amabandla kuyamangaza kakhulu. Futhi kulula kubantu abesaba uNkulunkulu njengami nawe ukuthi siyithole sesigwinywe yikho konke lo. Manje lokho akuzwakala ukuhlaba na? Phela, iqinise limsulwa lelo. Ma uzungeza umhlaba, uyabona ukuthi amabandla amaningi ahlele kuyigidigidi zamarandi kumbe zamadola. Ubuka izakhiwo, kanjalo futhi nemhlaba lamabandla anayo. Nama asset izinto eziphathekayo kuyamangalisa. Futhi nebala, ngithola inqwaba yeyikhangiso kwi-social media yalezi ingqungquthela. Lo msebenzi kaNkulunkulu hilo nalo kokunye kuthiwe izwi lo-prophet kuba kuningi kakhulu. Nebala, ibandla leyidinga izinto eziphathekayo ukuze lenze umsebenzi kaNkulunkulu. Yebo nebala, kumele kube nama-conference umhlaba wonke ukuzofunda izwi likaNkulunkulu nokuzomkhonza. Kodwa kulula ukuyithola sewungene shi emshini wokwenza imali wobuKristu, ugcina sewukhohlwa ngumongo wevangeli likaKristu. Manje pho, ikupha akufunayo naku la kukhona. Amos 5 verse 21 kuya ku-24. Ngiyayizonda, ngiyayidelela imikhosi yenu, anginameli imihlangano yenu. Noma ninikela kimi ngeminikelo yenu yokushiswa kanye neminikelo yenu yempuphu, anginameli futhi angibheki iminikelo yenu, futhi angibheki iminikelo yenu yokubonga yamathole akhuluphalisiweyo. Susa kimi imisindo yezihlabelo zakho, angiyikuzwa mvunge yeyigubhu zakho. Kepha ukwahlulela amagobhoze njengamanzi nokulunga njengomfula onganqamukiyo. Akuyona into enzima ukuyicabanga le. Khonza uNkulunkulu ngokusuka enhlizweni yakho ngakho konke lokho yikho. Phila ukholo lwakho ngothando ngokuthi ube nokwahlulela okunobulungiswa kunye nokulunga, futhi ungayitholi sewugaxele konke amawungewunge lawa khona kule nkolo esikuyo yobuKristu. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.